Mana fi toxic,
banjinyeya bakulaba ne bakulimbalimba olusi bakubuza omukwano nyina mungi nnyo kyere temuli byakiyaye si lyaffere
bwe mba nkuswaza ŋŋamba saagala weeyisengako mutima kunnuma nga ndabo nekolezaako
saagala ommalira ebiseera saagala onfuule muleera sejja nakuloppe wa museeyi mugambe maamunabeera nkaabya
tompana bwoba tonjagala tompita bwe mba sikuswana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kano lengenda
tompana bwoba tonjagala tompita bwe mba sikuswana tonkozesa nsobi ze nonumya kasente kano lengenda nyana njagala
olibani oyo
olibani oyo
been before I wanna give you good loving show you the loving
I know me love ya yeah. Y'all never left me alone me kill me without you girl you know me need ya every day of my life
nyore nagali na rufanka ngatekwe oyongera kunyawa